ibishoboye ben kandi no gukiza kose biri mu mbaraga zayo gusanika wa icyo ni cyo shuti oya Kufi kukwari fite jase mubiganza byayo Namani yemeye guca bugufi muri we Amaruka muri Yorodani kwiyuhagira Yiyuhagiye inshuro zirindwi Ombo zirindwi gusa Avamo akize burundi mana yaci Burundi